Pe ye minister w'ebyobulimi obuvubi n'obulunzi Franka Kajigi tumwebaze abazze mu kifo kye agambye nti kyagenda kwe kwogerezeganya n'ekitongole ky'ebyensimbi kiwali bannayuganda naddala abalimi looni ku busimbi obutono
abagoba
amasaamusaamu basobole okukola obulungi emirimu gyabwe agambye n'ekirala agenda kufuba nnyo okulaba enkola y'okufukirira ebirime ng'egenda maaso n'okubeera nga bannayuganda bagyettanira ate n'okulima ebintu kwegamba okulima ebibala ebyettunzi ebyokutunda si kulima buno obwakasimo kakumbi nedda abantu bakozesa zikalakita agenda kwongera okubeera ng'azireeta n'ayogera ne ku nteekateeka ez'abannayuganda okusobola okubeera nga baganyulwa mu nteekateeka za PDM n'enteekateekera endala gavumenti zeereeta okujja bannayuganda mu bwavu.
Kuzo bibadde ku Ministry ya Agriculture ku nsonga z'abalimi z'abalunzi ebyokufukirira ebirime ebyokulaba abalimisa mu magombolola bakola pulaani zikizingenda kuteekamu kukyusa kw'embeera ebyonna bitwogedde ne mbakakasa nti jagenda mu maaso ne PDM ey'abalimi n'abalunzi abatono then ne mbagamba tujja kukolagana ne Finance Ministry tekewo funding mu banka nga UDB nga Power Bank eyamba abalima endimire nene large scale farming kibayambe mu kukungula kibayambe mu kusiga kibayambe mu kukola byona ebyo era nsanyuse nnyo tewali ekizibu kyonna kyebabadde bannenya oba bagamba sisobola kansebe Katonda byonna bigende bulungi tuddeyo mu ministry tubaweereze mwena mulye mubeere bulungi.